Isaiah 31 verse 1. Wo kubona behlala eGibhithe ukuba basizwe khona bencike emahashini bethemba ezinqoleni ngoba ziningi nakuba bamahashi ngokuba benamandla kepha ababheki komngcwele kaIsrayeli noJehova bamfuni.
Verse 2. Nokho naye uhlakaniphile uyakuletha ukubi akayikubuyisa amazwi akhe kepha uyakuvukela indlu yababi nosizo lwabenza okubi. Verse 3. AbaseGibhithe bangabantu abasiye uNkulunkulu. Amahashi abo ayinyama awasiwe umoya. Nalapho uJehova yakwelula isandla sakhe uyakukhubeka nayo osizayo kuwe nayo osizwayo baphele bonke kanye kanye. Verse 4. Ngokuba usho kanje kimi uJehova uthi njengengonyama ebhungayo ibhongole ngonyama phezu kwempango yalo lapha belusa abaningi belibizelwe aliyukwesaba izwi labo lingazithobi ngomsindo wabo kanjalo uJehova sebawothi uyakwehla ukuba alwe entabeni yaseSiyoni nasegqumeni layo. Verse 5. Njengezinyoni ezindizayo kanjalo uJehova sebawothi uyakulivikela iJerusalema uyalivikela lophule alidlule alikhulule. Verse 6. Buyelani kuye enimhlubukile ngokujulileyo kangako ninabantwana bakwa-Israyeli. Verse 7. Ngoba ngalolo suku bayakulahla kube yilona lowo izithombe zakhe zesiliva nezithombe zakhe zegolide ezizenzile izandla zenza aba yisono senu. Verse 8. I-Asiriya liyakuwa ngenkemba kungengamuntu nenkemba ngesiye yomuntu iyakuliqeda. Iyakubalekela usiko lenkwemba, kepha izinsizwa zayo ziyakuba izinceku zempoqo. Verse 9. Idwala lakhe liyakunyamalala ngovalo, nezikhulu zayo ziyakuphela amandla ngebhanela. Usho Jehova omlilo wakhe useSiyoni, nosithando sakhe siseJerusalema.